dajimsafi.com
TJ wasaje chibe akipita kwenje mini popa dirisha namchungulia mpaka anafika ilo sasa zia bari lizo pata ndo zinasikitisha eti nambiwa amehama kabisa anwe nazi sio nazi tuwe siya tuwe ntamuona wapi tena hata sijui unazi sio nazi tuwe siya tuwe ntampata wapi tena hata sijui bele ya macho yangu ametoweka simuoni tena jirani oh simuoni tena jirani 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 nimemisi kweli paka nataka kulia kikumbuka asubuhi salamu zake akinisalimia hapo nilipo sielewi bora ningeshamwambia aondoke akijua kana mpenda kina kwa hisia jirani oh uko wapi ah jirani oh uko wapi ah nazi sio nazi tuwe siya tuwe ntamuona wapi tena hata sijui nazi sio nazi tuwe siya tuwe ntampata wapi tena hata sijui bele ya macho yangu ametoweka simuoni tena jirani oh simuoni tena jirani simuoni tena jirani simuoni tena jirani simuoni tena jirani simuoni tena jirani.